Ukarikurikirana kugeza urisohoje urinde ijambo ryawe Mana we ukarikurikirana kugeza urisohoje nuko zisoni ukwizeye nutera umugongo ukwiringiye Nuko zisoni mana ukwizeye nutera umugongo ukwiringiye Nasanze utameze nk'abantu ngubeshe cyangwa se nguhinduke kucyo wavuze nuko zisoni ukwizeye nutera umugongo ukwiringiye nuko zisoni mana ukwizeye mana we nutera umugongo ukwiringiye
Ni wowe